mukwano yadde nkooye kino tekisobola kulinda nti tomorrow okuva ku makya neesunze nkomewo okubuulire ky'otamanyi mukwano okwagala gy'olize kwennina tekukoma ku kunywegera kusinga waawo newe kulituuka okunsiriwaza ne batwale butabika kuliba tekuweddeeyo kusinga waawo sobola n'okwetuga n'enfa bwe kiba kinakuwangaza sobola n'okulya amagumba sofigoolya emiwula kuba nkwagala nnyo era njagala mukwano omanye tolinnoonya n'otandaba tolimpita ne siitaba teri kye mbigaana kuwa kagube musana ak'ebenkuba sirikyuka ne mukizikiza bibeerawo nze ne nkwakira kwe wange bwe nkuyita bebi wange tolowooza tibikomaawo ye gwe future yange bwe nakuwa omutima gwange gwe ky'otamanya nakuweerako n'omwoyo gwange era ne bw'oligende ewala emmotoka bw'erifa nditambula eryato bwe liri bulandibuga kakibe kimishoni ndigimaliriza ne bw'onzisa ku minzaani okupima laavu eno gye nnina kalimi ka minzaani kakutuka omukwano gwange guzituwa abawala bangi beekoza naye teri ali kunkyayisa sinywedde mwenge kakkana yenjogera mbitegeeza tolinnoonya n'otandaba tolimpita ne siitaba teri kye mbigaana kuwa kagube musana ak'ebenkuba sirikyuka ne mukizikiza mbibeerawo nze ne nkwakira kulage nti gwe wange tebasuula yeggwe kwekirwadde kyange nga nze nkwagala ddabo era ky'ova olaba nga bulikadde mbeera nkoyeyiza teri yakusinga olinga akamuli akalungi katonda ke yasimba ku nsi okutujjukiza nti waliyo eggulu teri yakusinga tolinnoonya n'otandaba tanisitaba teri kye mbigaana kuwa kagube musana ak'ebenkuba sirikyuka ne mukizikiza mbibeerawo nze ne nkwakira kulage nti gwe wange
remember where you got it from www.djericom.com